yumadalim bulikadde nkucekingako manyembera muli madalim bwembanga ndinawe sagala dakika yonawo bene ngonyize ekisokola bika bulungi nembera zonungi elinyoso innocent balwanye n'omutima gubangi nebasuubiza bingi naye ngalabu lina yange nalonda nalonda mama nasima nasima ekyana banange omwana alikoma molumbe nafika alikwaka indo n'obumo How are you, my darling? No luna kuna lunyu sale wazira munti, I love you too. My darling, naunga no kunga, nalinga lota, nezi kwa mamani. Batambule kona we eyo chansi wajuanze nzembe wanirako nemba zimbirako nkinze bawo mulungi nendye swaga nalonda nalonda mama nasima nasima ekyana banange omwana alikoma molume lafika ewalungi wala nyo kumwezi ewali emirembe agasajja ga wano gye gatajje kutataganyanga mukubo gyoyita ery'abasajja nkumu temuliwo mwagalwa wenyeze abasajja balimba abasajja bakusa ku bulungi bwolina kyemmanyi bajja kusumbuwa nnyo ayogera bulungi bw'aba tannakufuna bwe bajja gy'oli badde mu nsi kyanoonya o eky'obulungi kyowamala
nalonda mama
yo so beautiful Empieza tomo batu
nalonda mama
you're so wonderful
nalonda mama
akawo mudobozi yo
nalonda mama
lili mabaras
nalonda mama
olumbela smile nyabu nyabu
nalonda mama
eli fantastic
nalonda
mama echo bulungi echo amala
www.mp3ugandanmusic.com